President Trump deeggartoonni isaanii girri isaan ba'anii mana maree Ameerikaa US Capitol jedhamu weeraruudhaan hokkara gocha seera dhabeessummaa dalaganitti rifachuu fi dhaaruu isaanii ergaa viidiyoo gadhiisaniin ibsanii jiru. Pirezidentichi kaleessa galgala ibsa haa baasani malee paartiilee dimokiraatotaa fi rippaabilikaanii kanuma mataa isaanii jechaadha. Trump aangoorraa kaafamuu qabu waamicha jedhu hedduminaan kaasaa jiru. Paatsi Widaa Kuswaara masaraa White House irraa gabaasa ergiteetu jira. Namoo daandii.
Pirezidaan Trump dhaamsa isaanii halkan dabre viidiyoo waraabanii dabarsaniin waa'ee deeggartoonni isaanii Kaapitool Hiilitti humnaan seenuu ilaalchisee akkana jiran.
Like all Americans, I am outraged by the violence, lawlessness and mayhem.
Akkuma lammiiwwan Ameerikaa kabiroo hokkara seera dhabdummaaf jeeqama uumamee turetti aareen jiraa jiran Pirezidaan Trump. Manni maree Yuunaayitid Isteetsi yookaan Koongireesiin bayii filannoo pirezidaantummaa bara kanaa raggaasisu isaallee dubbatan. Garuu akka xumura filannoo pirezidaantummaa Ameerikaatti namni filannoo injifatame isa injifateen baga gammadde jedhee haasawa godhutti filatamaa pirezidaantummaa Joo Baayideniin baga gammadde hin jenne Tiraamp.
My focus now turns to ensuring a smooth, orderly and seamless transition of power.
Fuuleffannaan keenya ammaa gara karaa gufata hin qabneen sirna qabeessaaf mudaa hin qabneen aangoo dabarsanii kennuutti taa'aa jiran. Kaleessuma viidiyoo pirezidaant Tiraamp dura immoo filatamaan pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden haasaa pirezidaanticha balaaleffatu dhageessisanii turan.
He unleashed an all-out assault on our institutions of our democracy from the outset. And yesterday was but the culmination of that unrelenting attack.
Jalqabarraa kaasee dhaabbatoota sirna dimookiraasii keenya irratti aleellaa guutuu geggeesse. Kaleessa immoo aleellaa isa xumuraa raawwatee jiran Baayiden. Hokkara dheengadda waajjira mana maree Yuunaayitid Isteetsitti geggeessame sanaaf pirezidaant Tiraamp akka taayitaarraa kaasaman filee baay'ataa deeman ilaalchisee garuumaan dubbanne. Kan mana maree murtii seeraa yookaan senetii Yuunaayitid Isteets keessatti hoogganaa paartii sagalee yayyabaa ta'u jedhamee eegamu Chuck Schumeriif affiyaayii mana maree Yuunaayitid Isteets Naansii Peloosii dabalatee bakka bu'oonni hedduun akka fooyyessama heera Ameerikaa 25ffaatti akka pirezidaant Tiraamp taayitaarraa kaasaman gaafataa jiran.
By inciting sedition as he did yesterday, he must be removed from office. While it's only 13 days left.
Gocha toosisa ganiinsaa kaleessa raawwatame tuquun taayitaarraa isa kaasuu barbaachisa. Taayitaarra turuudhaaf guyyoota 13 hafe. Guyyaan tokkittiin illee Ameerikaa agarsiisa rifaasisaatti jijjiiruu dandeessii jedhan Peloosiin. Gaaffiin akkanaa dimokiraatota irraa qofa miti ka dhiyaataa jiru. Paartii Rippaabilikaan irraa miseensi mana maree Yuunaayitid Isteets Koongireesmaan Adaam Kinzinger kanneen akka Tiraamp taayitaa irraa buqqisaman gaafatan keessaa tokko.
All indications are that the president has become unmoored, not just from his duty, or even his oath, but from reality itself.
Pirezidaantichi itti gaafatama isaa yookaan waan erbuutti seeneefitti utuu hin taane dhugaa qabatamaa lafa jiruttiyyuu akka hidhatan qabna agarsiisu wanneen mumullatan hundii jiran Kinzinger. Fooyyessi seeraa Yuunaayitid Isteets 25ffaan pirezidaantii Yuunaayitid Isteets aangoosaaf itti gaafatama isaa ba'achuu hanqate sagalee ittaanaa pirezidaantiif sagalee miseensota kaabinee irra jireessaan akka taayitaarraa buqqisamu ni eeyyama. Ittaanaa pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Maayik Peensis ta'e miseensota kaabinee biyyattii keessaa kana gammaatti sagalee akkasii Tiraamp irratti kennuudhaaf ifatti dubbate hin jiru. Dhaabbata Ameerikaan Interpiraayiz Inistituut jedhamutti daayirektara koomishina itti fufinsa mootummaa kataan Joon Fortier waa'ee kanaan na ibsan.
With the remaining time, I think there would be some obstacles, both practical and legal, to doing it. So it could be done, but it would be very hard to do.
Yeroo hafte kanatti waan akkanaa gochuudhaaf karaa haala qabatamaa lafa jiruus ta'e karaa seeraa danqaaleen ni jiru. Gochuun ni danda'ama garuu gochuudhaaf baay'ee rakkisaadhaa jiran. Gama biraatiin abbaan alangaa federaalaa hokkara dheengadda waajjira mana maree Yuunaayitid Isteets irratti geggeessame qorataa jiru kan akka deeggartoonni isaanii gara mana maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsitti hiriira bahuudhaan akka injifannoo Baayidaniif raggaatiin hin kennamne danqan dubbataa turan pirezidaant Tiraamp dabalatee nama hokkaricha toosise kamirrattiyyuu akka mannaan dhiyaatu kan hojjetaa jiru ta'uu dubbata. Tiraamp baatilee hedduudhaaf kanan injifannoon injifatiin hafu yoo filannoo waliin dhaame qofa jechuudhaan dubbataa turan. Waaltaa imaammataa gamtaa paartiilee lameeniif pirezidaantii kataan Jason Grumet wanneen mumullatan rifaasisoo akka ta'an dubbatan.
The images are
shocking and sad, and I think the unfortunate but somewhat predictable conclusion of
wanton mumulata rifasiso of gaddisisoda akani adut wanti gaddisisan tumurarat akka presidentichi demokrati tikkesu kan fafesu wanu egamu turejeru grumet yottana presidenti United States Mike Pence foye sama sera digdami shanafat fayedame akka presidentichi taitarra kasaman intasis nejeru afoyai manamare United States Nancy Pelosi manimare bakkobota United States presidenticha taitarra buqisudaf sagale kennu mala manimare United States barakmala mafqude sagal President Trump akka taitarra buqisaman kasagale murtese yotow manimare murti sera yokan senatingeru barakmala mafdigdama murti sana kufisun sani adatama